olugendo, olugendo zendaba ruwangu. Emisambu mukubo nezikiza ekuti hai. Kampede kakanya umuyaga, umuyaga yave kubyange. Naruno olugendo nakuru chuse mukama. Emirembe jive muze munda Kwamanyi gago nsiga nekungula Mkatonda weka omunene Jagala ngende buziva mkukutekera Mkumanye byoyagala byotayagala byonna mbireke Mukama Obisinga Yesu
Obisinga
Obisinga Yesu
Obisinga
Harifa wakwe kanda mwe
Oh,